good music alive. That's me job. You my sunshine, my moonlight, and everything I dream about. Lina, let's go. Kama dawa wachimpaka na paga watu ukisema miss your miss na tingisha kichwa mapenzi yako yanelemea kachupa nzima tequila sirushe somo na kupenda cha masiara ninajagana nishike fimbo linkusikiza kagorila mimi ni mtu na mapenzi yangu ni shacha zamani usela una matatizo najua na mimi na yangu go we see together from this moment we see them through nikikukosea ni suti mpige vibao nizo doi ninunie kwa siku kadha ila na chombo sinkimbe mapenzi ya mtami kwangu hadithi mambo ya kizamani yo can you then tapiga kwa kanga ndo nimefunzwa tanga hivyo taga mabusu nkufute kwa kumbatio mpaka kama nkisafiri ukinkumbuka iwe kilio sipendi mapenzi napenda mapenzi nawe usimkatae utaniumiza mimi na biashara na wewe mapenzi na wewe usinkatae utaniumiza mimi na biashara na wewe ushangaliwa niungetela usingoje mpaka uambiwe ushangukiwa nguka na wewe usibai mpaka irejewe kwa konta kwa bushoke stajiuliza kaze zeta yetu awe mahaba mapenza mani tumepita misa kafuni wa ukingoni mbio zangu haziendi mbali una moyo wangu ntapenda bila kujali hata marefa na timu zao mama panga matokeo pambane lianze na jua goli ngapi ngapi leo usiache kufangu ndefu hivi vimi niache vicheche mwanamke kwetu star hatuna uvipenda sio wote akili haziwezi moyo na wenye una ubongo pia hawezi ukafuata fuata kila utakacho uambia nitajua po mapenzi naipata vichako kwanza na tamani ipate yangu na iwe na kuniwa
toa shaka na wasi wasi moyo ni shaka na wasi wasi moyo ni kukuepuka ila haliwezekani takushika leo na kesho pia.